olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua lata I le toa se lau tangata o se lotu Gerisiano I Kinia I Afrika, ua maali liu ina ua faala aina pe anapongi, ua le a ai pe feinu, mai se faatonunga alo lātou faife au po olo lātou taitai. I le vāo matua le Shakahola Forest I Kinia, na lidi wai tangata o ninuu I se lotu e whaingoina o le Good News International Church. Ma o le vai aso nei, e o mai I le aso ana leila. Na mawai tino maliu o le ova I le valu se fulu o tangata lotu ini tu unga mau I le nuu. O le faife au, le taitai o le lotu, o se alii e ingo ia Paul McKenzie in Thinke, ma olo otu ua ia ilona faatonuina o tangata lotu e anapongi ma faala ina se ia oo ina feoti o le awala lea e feiloa ia I ma Yesu Geriso. Na faalia le teita ileo leo I Kenya, Inspector General Japheth Koum, na saisaia Paul McKenzie le masina na teenei, ai olo o ia isi mō lianga olo o yei wha maumaunga o anasoli ngā tūla whono I tausanga ua mawae.
According to our criminal records, this person, Paul McKenzie, he has several previous different criminal records dating back to 2017. There are many other people we are following up, we are interested in, whom we believe are involved in similar issues. So there is a lot more happening. Not just this person.
Le taitai leo leo I Kenya, Inspector General Japheth Koum. I se whamatalanga ale kolu se mumu le Kenya Red Cross Society. E ovai le to alua se lautangata olo ole maua iaini whamatalanga po olo ole I loloa mai le nuu I le taiminei. Na ta uai fo inisi na mawhaio na whaasaoina mai I le maliu ona ole nei fa atununga onisi na fasao ina ai mulimuliane ma liliu ole tama itai o Leanne Spencer e lavalona tomai I mata upu I lotu I Afrika o ia le fatonu I le African Studies Association of Australasia and the Pacific na ia ta uole ma walunga o le vaai e tangata I Kenya I faife au masalo tai fatusa I le vaai e tangata Samoa
So indeed, if you visit Kenya, you will see signs posted almost everywhere stating, you know, are you having problems with insert issue here, such as money or illness, then you should call pastor such and such. So that's not to say that all these lead to a cult per se, and certainly not necessarily to the level of violence seen in this case, but it is a really prevalent phenomenon. The pastor themselves, they know that this is an efficient way to gain money and power.
Na ia tā ua fo'i o le mativa, ma lele ai o ni awa noa I ngā luenga, le māuala lalo o le tūlanga o oina, o nisi o māfua anga o le whaingo fie, o na mā I leia o tangata I Kenya I tū ā I ngā lotu ma tāpua inga, e pei o le tāpua inga le lotu Le Good News International Church, ma le tele o isi tāpua inga matala inga whapena, e whaingo ina nisi o cults.
Anyone, anywhere, can find themselves wrapped up in a cult like this if they have the, if they're in the circumstances of feeling like they have nowhere else to turn.
Leanne Spencer, Ole African Studies Association of Australasia and the Pacific. Ua toe whaamanatu mai ai I le whaalavelave le nei. Ia nisi o whaalavelave whaapenei na maalili uai tangata I na ua lātou usita ia se whaatonunga mai se faife au po se taitai. O sea faife au po sea tangata ua pūlea ātoa ho lātou wola ma o lātou māfaufau. E pei o le toa tele o tangata na maalili u I se lotu I Johnstown I Guyana Ia ma ilato na maliliu I Waco, Texas, ilalo o le taitainga a David Koresh. Na saunoa Leanne Spencer, e tatau I le malo I Kenya, o na wha malo si e tū la whono e pui pui ai tangata, mai le mai leia e tāla inga wha apenei, poor colts.
The state has not been effective in preventing this cultism and the dangers of religious groups. There are a few influencing factors. So first being that religious freedom is a protected factor, and there has been little regulation of these groups in the past. But you will also find that the pastors and cult groups often have links to the politicians employed. So state officials, they may be a believer themselves, or they are being bribed. This is very common, corruption and bribery.
Leanne Spencer, African Studies Association of Australasia and the Pacific. Ole reporting for Amaupo Poina, Sophie Bennett, more SBS News.
Like, share, mafaali Sophie Nangalo, muli muli ile SBS Samoan ile Facebook.